My name is DJ Daddy. This is Ambiance of Congo coming to you every other week. Look for Greybeard and the Other Black Music in this time slot next week. It's 4:01 in the River City, and you're listening to WRIR-LP 97.3 FM, Richmond. Okay, speaking of Papa Wemba and offshoots of Papa Wemba, how about a later CD? This came out a couple years ago. I don't know. They stopped putting dates on CDs a while ago, so I have to go and look it up if you're interested. This is from Bendelssohn, along with Wemba's band Nouvelle Écriture. The CD called Face B, or Vive les Artistes. I like that. Long live the artist. Yay. We're going to hear a song called La Vie Nangai, or My Life.
Nanshamuntu mufangi la betu Zambi tu wantu mina nanshamaku babende Wabalaku nsamu Fidel de Castro Kasonga Kimeme ungele lusangu Donye kabongo Mayokabu wetu Solo a Lumonzo, Papa Chomu Chibi Kubula, Papa Munkamba Kadia Tanzemba, Vula Wakaleja Kaluma Kwabo, Yeshua, Wabena Katukubianda Kujina, Nashaba Ina Lungini, Bajiku, Oscar Kashala. Serge Kassamba, ADC Oki Ilunga, Mukulumpa Moi Kassanji.
Tokende Kiboki la Elongo Nibaninga, Nambo Makinya Maya Koluta Motuya, Zokana Mite Mesala Kibango Pasye, Nayeba Kite, Sekele Amoto Namote Mapo Oye Bampasi, Se Aye Bisayo Soki Tejana, Oye Bambanana Mite Maya Bato, Ele Kiba Diama Babo Atana Viva, Yamuji Mai,
Dominique Kanku, Yamukolon Kota.
La vie n'a pas de la casse, n'a pas de la casse, n'a pas de la casse, la vie, oh Yahweh, papa, Mokilio Yayo, Motikitana, Satana, Akunda Talabana, Tokono Kachuana, Pazi,
Nanshao, François Mwamba wa Mai.
La vie est dans de la molaï, la vie est de la mamonene, l'ona, oh sakola, oh bukalobie,
Atanabana, Victoria, Meshake, Boutala Gérard, Jibi,
Yabemie,
Kalaka Fifisan,
Patsusu Bakuta Bamemoya Bapa, Bakuta Bafila, Yabiso biko kese ya kinasani Yomoko odala
Bukson buka
Yahweh Monya kali ya banano eleki
Kasawa muchanda Esther Bifendu Lutte contre la vieillesse Jean-Marie Kasamba
La vie est alliée C'est la mort comme la vie
Coach Jean Béa
Kokomate
Anne-Marie Kankonda
Kokenda na kumate Boni nyango Yahweh Maleli bakoko Banzambe nanga oyase
Jean-Louis Mbamba
Maleli
Joka Kabengele Zakari Bababaso Oga Sendui
Koko nanga na kulela Koko nanga
ya yambela
Koko 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 nanga na lelie
Francis Kankonda
Nalela koko nanga bea Nalela koko nanga patrice Nalela tonton nanga anaklo Nalela mama nanga elisa Nalela mama nanga ingalula Naleli leli yo pepe
Suzi Muleka Tatu muka zibiuma Mutabibi kalanga Nasi hile mutalanga nilani kumizila Abeng la chabeng
Jérémy et Biafra.
Hey! sako Muchis
Kuluba mundu wa muli utumulu wa ulesu
Amaf
Tutuka batamba tamba bama tamba tujaja
Konku Costa Silva Kalena Zeta Kabuya Kalenga beya hakula
Mama, ya ve mafanza ya kelinga mawa, afesi na mwana
gentil, gentil.
Elle est gentille.
Gentil puisque tu préparais moi beaucoup pour tout. A checker, 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 poisson à la braise. Maria, oh,
oh, oh, reviens maison.
Moi, le temps est passé.
right. That was Sam Manguana, the title cut from the Ivoirian release LP, Est-ce que tu m'aimes? And I want to know, he did another album that was called that was released in Benin along with Jonas Pedro's band. I don't know if this is the same album re-released in Abidjan or not, but anyway, it's a good album. Before that, we heard from Staff Bendabi Lili, the song called Moana from their 2009 CD, Tre Tre Fort. And before that, Bendelson and Nouvelle Écriture, V Nangai. All right, I got some more music coming up for you. You know, Sam Manguana used to sing with Franco in the OK Jazz, and so did Mati Lu System. And I believe this song may be one of Mati Lu's very last recordings. And I know that all of my friends in Kenya are big fans of Mati Lu System. So I want to dedicate this song to all my friends in Kenya, because Kenya is undergoing quite a lot of suffering right now. And this song is called Souffrance du Amour, or The Suffering of Love. And this is for their country. I'm putting it out, this song, for them. Here we go. Here is the remix. And I'm playing the remix because this is Redux. This is, again, the elections in Kenya have turned to bloodshed and violence. But here is Les Souffrances d'Amour featuring Mati Lu System from Ben's Patrol's 2014 CD, Bye Bye.
Le professeur du chant, Mati Lu Yemei System, chante l'album intitulé Star Academy avec les jeunes de la RDC.
Yo baloli yanga motema, Benze Petrol, présence à bon motonayo, et s'il y est.
DG Pafi Kalunda
Libala toko lisando to Mwamumaya malunga Obokolite Benze Petrol Oyo pasiye Toko suka wapi
Dina Koko
Nakoka kokanga mote mate Nakabola bolingo yo Tikelinga Oninyo Naboyi kimoumbu Nalota kayo Naboyi baka priso Yaboli mbona yo petro Oyo pasye Nakosuka wa
Aseri yo kende na nyongo nanga Mwana moto polisa na mayele
Brigitte Munganga Sengo suka na mize Na boyi na koma njungwe toka Isi pamate na moto bolingo Ela tanga lokola Ekoti anjube Kaka bolingo Esili sanga mposa ya kolinga Esili sanga mposa ya kolinga na mokilie Nakosuka wapi Metrele mabe
Bolingo ya mbongo Esengo suka na mizer
Elisa
Naboy na kongwa mungwe Toka yezi pamate Maimoto Bolingo elata malokola
Yuyubola Claude Masamuna Boso bali boso Maelesima Sineza bolo Ana Maria yenga na ide na ena moto aboyi koye bisa kiti samba ota na mote mae eko silate me presta Willy Malila Chantal Mbuti Bozo bae ndenge na sima tala mwasi ndeza bolo na ide na ye na moto aboyi koyebisa jide kadeko ota na motema ekosila te mana ekosila te Jean-Marie Molato Ganda Monique na Luanda
Mavalongo
PDG Judoka Kaye Madoka Betelange loko wana godi
mon frère Eric Lemandila
Ah chérie kende obala moto ya monsono
Odwe Katumba
Asi oye baka bolingwe
Jackie Otunda
Ah chérie kende obala moto ya monsono
Merve
kasi oye baka bolingwe zali pona mbongote
Chérie wa motema papa ozali mabanzo mangai Benze petrolo boyinga impona nzangi monsono kasi oye baka tanele na koko mamu
Na koko madi
Ekoza la trotar na koregrete teo
C'est pas vrai
Eloba madilu atandelo kokanisa ngai
Ah chérie kende obala moto ya monsono
Ziekotie
kasi oye baka
Jili longefa kutu alobela kayete
Oui
Bebe tula kutu alobela kayete Eleni ilunga alobela kayete
ah.
Menza boingai mbona zangi mosolo
C'est vrai
Kasi oyebaka soufonse shock na motema
Ah, ah chérie kende obala moto ya mosolo
Agnes Mabashi
Kasi oyebaka boli
Chérie à moté, ma papa, Zali, ma banzo, mangaï. Feli Moulumba, Oboinga, impona, zangi, mousso. PDG, Kasi, Oyeba, Katanele, na koko, ma moto. Ekoza la trota, na ko regrete, teo. Eloba de Breton,
Jacques,
Oko, Kanisanga,
ye. Ah, chérie, kende, obala,
Ike,
Roger. Kasi, Oyeba,
Sueta ya chance enzela yo kei
Kende kende
Ako prefere obokolo banana nga malamwe
Obokolo banana nga iti
Eko sala trotar mokolo kolingozo ngela nga i Oko kutaba sheme shali boso ya lo pangwe Elo bani boma yela Bernard Ngushu
Ah chérie kende obala moto ya monsolo Kasi oye baka
Max Mayunga
Rita Bola
Sam Pengombay Grand Lac
Ah chérie kende obala moto ya monsono
Arnaud
Kasi oye
baka bolingwe
zali pona mbongote
Ani Mbombo B52 Mélanie Apula
Lolo Moleka Mimi Moleka Nadja Azou
Jindro Dibala Boa Vidae Vevette la Créteille
Apula de Versas
Jimmy Mukelenge
Coco Malanga
Nabagda Tobina Chez Angélique
Papitolas
Président Dom na Lille Mamagi José Marcela na Italie Fils Lutula
Aimé Sokoferi
Na Luanda Olobaki na ngai na sombe lo Bible avant obana rosambela mais na sombe zo kende kaka te lisumut oza tetie
Richard Ndinga
Bob Maswa Mera Ninti Mambote Fifi Alonga na Rome
Mustafa Ati
Petit frère
Rocky Pes Petrol Le savant de la RDC
Les seuls et l'unique L'autodidacte
Misère Miserare
ami personnel.
Ma fibia.
Maman na bébé l'or, Godé Apula, Rose Mputu, PDG Ale Mavinga. Tata ma passe à Londres. Mon ingénieur de son Jacques Bellinga.
Ma frère Moumi. Oh Dia Sinchona.
Papa Leki Mabas. Oyokinga.
Samito Mokubwa.
Mijo Minyengi.
Fuka Fuka.
Exo 2000. Nduri Vango. Yabiso Moko. Tonton Jacques na Londres, mère Ariette. José Mataba. Augustin Mataba.
Viking Tsongi, le baron de la ville, né et grandi dans le diamant. C'est toi le leader de Kasangidi. Hôtel Démoné.
Matamola, matamola, kamwamingyo. Nakoka kananga kokiti sera jeune homme au thématé. Ah, Viking Tsongi. Soki babota kayo mokolo ya era na evite.
Jacques Kimuni.
Toko na yo ya magi elanguisina. Nakoma konituna na imoko.
Freddy Masombo.
Ah, Viking Tsongi.
Viking Tsongi.
Soki babota kayo mokolo ya
d'un Toto, l'arc de triomphe.
Mimé d'esprit,
les patrons de l'espace aérien. Mokubwa Chabane est toujours humble.
Jean Changala.
Jekoko. Gérard Moulumba.
Léon Moulumba.
Apollinaire Mapota.
Chéri.
Du dollar. Universel, Clément Moubengaï, José Tivengeli. Viking Tsongi, je suis la seule fleur de ton jardin. Soki okei, nani akobo kolo yango. Jojo Mouya, Franky Kanunga, Godé Yamba, Ashmi Mustafa, Boye Bissaniye, Nakofane, Mosika Naviki, Nakokufa, Azapo Nangamai, Sami Mikobi, Eme Beyuku, Luke Wing, Temoni, Clément Nyembwe.
Sala kimisa na Itali pona yo. Valor ya miso na yo jama ya milkara.
Mbongenye na yo Viking Tsongi.
Et
comme ici une moi jaloux. Et bokolala et pourtant. C'est la tombée de la nuit.
Arc-en-ciel
le sali. Jalousie na ten na yo café au lait. Bazoko rompre li. Roi et picola yo dans mon cœur et malusambo. Chien baki de na yame. Rita de na yame Malcomix. Christian Kasenga, Alain Dienayame, Olivier Kizigou. Mavanga, je ne veux pas que des si beaux yeux puissent contempler la laideur de ma colère. Jacques Tuyon, J.P. Longin, Poupouj, Makitou.
J.P. Kaumbo, Siroko, Pango.
Namona, namona, Oyo Soukati, Viki, Bakela, Yo bien.
Toto Kaloudji.
Mokusete molaite kati kati mwa pembe moyindote.
Aza bien Tony Kabongo.
Lila
Tambola mwa moke Daida Mpiana. Seka mwa moke o
Soraya e
Linda Nisekuli. Kukule lombe dede kenwa boy.
Ka
na bumba yombo.
Vikinsonge. Vikinsonge.
Sando kati ye ye, mami ma fwala.
Misa ya mwana moto ebo ya pungi.
Je makila.
Manzi ya mwana moto
Steve Musi, papi pana.
Natandeli o tapi rouge na te mananga Vikinsonge. Simona Eric Mukena, Gana Zali Avion, Vikinsonge Yosa, mon pépé, Matamba Roki da Silva,
Mokena le roi Mangoko,
Ya papa Jenkosi, Papi au Congo, Bolingo, Ya Vikingoi, Nama Suwana, Kelelie Bale, Nakomi Inipile, Freddy Lufungula, Jano Vubao.
Jean-Claude Mavambo.
N'investissa ki Vikinsonge namour na yo soki na komi mpaka amour na yo irage lingai otikanga sans espoir blesse mon goût.
Okay.
Yaka yaka kouwe bompe ma bolingo nanga rororo le bourgeois ki kalala Fanny Kunkwe Peter Bovele na Freddy Longila
bompe ma
Papi Kassa Dominique Bilomba
Kapana Moïse
Lawrence Smith Jean Def Soa Kabuka Mbalao Bedou ya Sango Baba Inano
L'homme de Mille
Bedou ya Sango Chéri Betanzambi
Olivier www.com Baba Ilumba
Chéri Vikinsonge
Vikinsonge,
Mukabando toya Viki,
Yajimi Kabondo,
Miso ya mwana moto ebo ya pungi,
Asomba banda kwe,
Manzi ya mwana moto ebo imbeto,
Jise Lokosa.
En direct de Luanda, je salue Matuda Mandangi. Et mes sokofere,
Jeannette Bossele, Élisée Mondeba,
Kayunza Lambila,
Eric Tsongi.
Mawa jamais qui mène, mawa juste qui zozo, Mati Bolemeo, Gaël Kibungu, mawa my baby, Nika Zola, mawa Yanni Tulama, Dido Chabani, mawa Patrick Ebiya, mawa, 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 tata,
The groundbreaking exhibition, My Reality, is now open at Art 180's Atlas Art Center, 114 West Marshall Street. My Reality is an exhibition and virtual reality installation created by teens impacted by the juvenile justice system in Richmond. Using art and technology, the exhibit amplifies the powerful stories, dreams, and desires of incarcerated youth while showcasing how artists, communities, and advocates can come together to imagine a better world for all of us. The exhibit will be open during regular gallery hours through November 22nd, Monday through Friday, 10 a.m. to 5 p.m., or by appointment. More information is at art180.org. That last track was Vicky and Songy from the 2004 CD Anti-Terror, along with JB and Piana and Wenge Bese Beje. As anybody that's been listening to Congolese music for a while knows, Wenge Bese Beje was originally founded back in the 90s, I believe, by a bunch of young kids. And they broke up, and all the principals went their different ways. Like Werason, we started Wenge Maison Mère. JB and Piana kept the Wenge Bese Beje title. And there was Wenge, there were all kinds of different Wenges. Wenge Kumbila, and Adolf Dominguez had his own band as well. We had people like Blaise Bula in the band, JB and Piana, Werason, the great guitarist Alain Makaba, Didier Masela, all kinds of people. And we're going to hear a Blaise Bula song now from the 1993 album Voyage Mboso, from the album Kalayi Boeing. Again, a request coming to us from Paris, France. And from the, well, instead of stop talking, let's stop talking, just play the song. Here we go.
Ah, Dede Kavasele, omoneni mboso te.
Donc
mpola yo privenga motema ya moso awa yo boyi tolingana na ye ezala mala na yo ya suka voyage oya kopimelanga mumoyo elengi yo zangisanga bayike sepo yo lokozelaka na mipesa mobima yaya soki ndenge nini yo koyebaka voyage sima mikolo yo wanobelemi nini towelinga na yo awa natikali likombe yaya wapi oyo remplace na voyage mbala ya simanga na korefuse
Gigi, ta voix est pure comme le diamant, chaude comme le rubis. Anissé coulisse bana, papi ma sampo, ya beauté.
Nini toe lingana yo, awa natika lili kombe ya ya. Wapi oyo remplace na voyage, malaya si mama na korefise.
Mama tro. Y'a Jean-Baptiste l'inverse.
Voyage.
Ponini yoko sala kaboye.
Voyage.
Yoko tika moto na souci.
Voyage.
Désespoir na katia motema.
Voyage.
Sokilika monanya kokonsole. Sabatine kaka pona voyage Pepo eko mata Masua eko chola Mutema mawa Loboko eko pepa oyake Voiture yo complice Eje mandondo
Kendeke voyage ya makambo basusu bako kendeke voyage ya kelasie basusu bako kendeke voyage ya bafeleo kasi yoko tika sasu simoko na motema ya moto ale maindo noko dae dae
voyage
poni nyoko sala kaboye
voyage
yoko tika moto na susi
voyage
Espoir na katia motema
voyage
sokili kamona na kokonsole
voyage
ngai moso amia alembia esika mota kokufa bino boko evakate souci a voyage ekoki kotina moto ilo amisala mabe ngai papa bonimo nazalaki malheureux Pon un voyage, Jean-Paul et Ngambé.
Watako, si mon soussoué, Kobo, ça n'a pas été. Fabrice Manal et la Bana Londres, Babsoni, c'est bon, Fabi Royal et Emma. Philippe Fanny.
Terrible Koki Mawa
Voyage
Bonina Kosala Kaboe
Voyage
Yokotika Motona Souci
Voyage
Désespoir Nakatia Motema
Voyage
Sokilika Monania Kokonsole
Voyage
Makanda
Manda Sae Azate. Boutre Mimi direct de Bengi Londres. Prince atterrissage pour Sel Ratabella. Et ça récolte mon boule. Bongo Madeleine Luana.
There's more to knowledge than just the news. Weekday afternoons from 1 till 3 on WRIR is the time for Ideas and Culture, 10 of the most absorbing programs public radio has to offer. History, science and religion, humor, food and stories. You'll hear these and more topics presented by compelling personalities using all the tools that make radio the theater of the mind. Public radio's most thoughtful programs every weekdays at 1 p.m. on 97.3 FM and WRIR.org.
Ozala la ele kinyo sawa na se. Masombo, Joël Mabonda, leader des jeunes.
A vrai dire aux yeux, tu engages nous, le bol est l'enfant fini. Pour vous, c'est là qu'il faut ça le devoir à domicile. Combien de temps n'a pas dit que la genou? Et bon, go yo télémi, sanga ici, mana singa, merci bébé. Je ne le ferai jamais plus, Willy Mokai. Docteur Arsène, n'a pas caillé.
Flavien Malonda.
Yamako yebi, lenge, mana lingaka.
Badé Rukengeza. Commandant de bord au Sango El Greco, Patrick Ndoiba.
Peggy Petit Louise Koulungwa, Achille Mavé, Augustine Kalonga, Mami Nibo Mamado Kungenda,
Lili Ilunga Nashim, Bébé Brown Queen Mada.
Les lots vraiment comme yon Kunanga Nazotala, Delenza Mbebe Singa Inano Eko.
Salon de Best.
Honorable Nerambongo, Erasme Kapumba, Serge Amouri,
Florent.
In the background, Félix Wazekwa, Ses Souvenirs Nangai, from the CD Que Demande Le Peuple. That's a double CD that came out in 2009. We're going to end up the song, the program going back to 1967 with some reissued, an LP that was reissued in 1979 from Orchestra Circle Jazz. We're going to hear the song called Canayon. See you again in 2 weeks. Stay tuned at 5 o'clock for Greybeard and the Motherland Influence. Thanks for listening.